maso bikugota witegereza umutima iyo nkubi umuyaga wibigusitaza byinshi reka wibihumanya kuko bigutesha igihe uri hafi kurangiza urugamba warwanaga ugahagarara abonye maso witeka akaguhamya sinshidikanya yuko uwiteka anyitaho kandi sinjya nibaza icyatuma namiringira nakoze ku mutima kubw'imbabazi zihoraho iyo mvuga amateka ye numva ntuje mu mutima naririmba we mumva nkumbuye kwicarane nawe ngo mbwire iby'ubugingo yewe Yesu we uri mwiza umpomereze mu mbaraga yawe yikiza sinshidikanya yuko uwiteka anyitaho kandi sinjya nibaza icyatuma namiringira nakoze ku mutima kubw'imbabazi zihoraho iyo mvuga amateka ye numva ntuje mu mutima naririmba we mumva nkumbuye kwicarane nawe ngo mbwire iby'ubugingo yewe Yesu we uri mwiza unkomereze mu mbaraga yawe yikiza ubusabane na muka uwo ni Yesu yifuza guhu mugisha ubwo Imana itamutumye bisi gucira witeka abo yaremye bakunze bavuye mu biganza bye dukirizwa muri we kuko turi abana be abo mu rugo rwa data ntakibasha kutubuza umunezero uzanwa no kwibera ku birenge by'Imana sinshidikanya yuko uwiteka anyitaho kandi sinjya nibaza icyatuma namiringira nakoze ku mutima kubw'imbabazi zihoraho iyo mvuga amateka ye numva ntuje mu mutima naririmba we mumva nkumbuye kwicarane nawe ngo mbwire iby'ubugingo yewe Yesu we uri mwiza unkomereze mu mbaraga yawe yikiza sinshidikanya yuko uwiteka anyitaho kandi sinjya nibaza icyatuma namiringira nakoze ku mutima kubw'imbabazi zihoraho iyo mvuga amateka ye numva ntuje mu mutima naririmba we mumva nkumbuye kwicarane nawe ngo mbwire iby'ubugingo yewe Yesu we uri mwiza unkomereze mu mbaraga yawe yikiza
zihoraho iyo mvuga amateka ye numva ntuje ima naririmba we umva nkumbuye kwicarane nawe ngo mbwire ubugingo yewe Yesu we uri mwiza umomereze mubaraga yawe yikiza sinshidikanya yuko Uwiteka anyitaho kandi sinjya nibaza icyatuma namiringira nakoze ku mutima kubw'imbabazi zihoraho iyo mvuga amateka ye numva nduje mu mutima naririmba we umva nkumbuye kwicarane nawe ngo mbwire iby'ubugingo yewe Yesu we uri mwiza umomereze mubaraga yawe yikiza sinshidikanya yuko Uwiteka anyitaho kandi sinjya nibaza icyatuma namiringira nakoze ku mutima kubw'imbabazi zihoraho iyo mvuga amateka ye numva nduje mu mutima naririmba we umva nkumbuye kwicarane nawe ngo mbwire iby'ubugingo yewe Yesu we uri mwiza umomereze mubaraga yawe yeah.